pressure. Pressure. Mambaro wako juu ya usoro mtama ino juu ni riski vimezisha. Sikia kuna njegi alikangwa na rende ambra stay weak yalitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbicho lalicho taprembeshwa. Mambaro wako juu ya usoro mtama ino juu ni riski vimezisha. Sikia kuna njegi alikangwa na rende ambra stay weak yalitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbicho lalicho taprembeshwa. Pressure, lalicho ta prembe shwa. Pressure, lalicho ta prembe shwa. Pressure, lalicho ta prembe shwa. Mayuto meficha, zabe tumacho kimbichwa, lalicho ta prembe shwa. Mafezi na temeshwa, rende meficha kumezesha. Juzi umbija limezeshwa, kimchezo madiwa kibebesha. Kama gera matemu anganaendesha, inisleisha ni jingo wa maempesa. Msinga lilaza ka prembe shwa, marideza mongo alipepe tuwa bro daylight. Judicial kando ya zabe umbito sundo mambigu kwa shingo na figo kashindo kutoka kijiko keto chole foga simple shika ndengo kingo jaga kifo minko vela na ngoja kinimfo zero pressure tu wa mocho indo. Pressure. Mambaro wako juu ya usoro mtama ino juu ni riski vimezisha. Sikia kuna njegi alikangwa na rende ambra stay weak yalitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbicho lalicho taprembeshwa. Mambaro wako juu ya usoro mtama ino juu ni riski vimezisha. Sikia kuna njegi alikangwa na rende ambra stay weak yalitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbicho lalicho taprembeshwa. Pressure, lalicho ta prembeshwa. Mayuto meficha zaba tumacho kimbichwa lalicho ta prembeshwa. Mahindra inapiga maraundi, mamwera wa jingoli kwa rakuficho lishiko kanikwa kalaundri. Nolizo machino kifinyo maniga unapigwa kamuzia kwa sauti. Mali ya inchi sauna sauti bigi wa jichi bazu wa county hali ni shwarzi. Pressure. Mambaro wako juu ya usoro mtama ino juu ni riski vimezisha. Sikia kuna njegi alikangwa na rende ambra stay weak yalitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbichwa lalicho taprembeshwa. Mambaro wako juu ya usoro mtama ino juu ni riski vimezisha. Sikia kuna njegi alikangwa na rende ambra stay weak yalitembeshwa. Block ni kumoto na saka the shooter na zogo na feel your temperature. Mayuto meficha zabe tumacho kimbichwa lalicho taprembeshwa. Pressure.